I shine another night to shine. Akali, yeah, yeah. Kuka kafisi ha mzuki. Ndoto pemoni. Amezale katise. Menoo.